إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إلى علمنا الله سوبرينا وتقسنيبيو بيو تيجرزا وتيجرزا بنا تقسى سوبرينا atotu otuongera kumanya ko kumanya ogo kwetulina yedwa gisomeza gitsoseza waguru nti allahumma anfa'na bima allamtana allah sobedinga udugasane byotuigiriza wa alimna bima yanfa'una obedengo tuigiriza ate buna tugasa obedenga wazidina ilman ila ilmina otuongera obedengo otuongera kumanya ko kumanya kwetulina Oktono, Allah subhanahu wa ta'ala atenga atukuongeze ko atakufulire kwa mgaso. Aba Buganda bebikibwa ndabwe twalagana yake tugenda biiznillahi tabaraka wa ta'ala kusaba Allah sonse mubudde uno kye tugenda okweyigirizaako kyekyo kye twasuubiza biiznillahi tabaraka wa ta'ala ensibuko y'omwana omulongoofu. Aba Buganda bebikibwa nsonga nkumi nnyo eyeetaaga okuba tugiddingana entakera musana na kiro buli kaseera buli musiraamu yenna especially baganda bange mbakowola nga nange nekowola mwenna abali mu diaspora ensonga nkulu nnyo ebyaffe bye tuba tusookere ku byaffe tusooke tuzimba ekyaffe tookeredde ku kyabala okuba nti tufaayo nnyo okuba nti nga batusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti atuwa abaana abalongoofu atulongosibe abaana baffe be tulina wano otherwise nsonga nkulu nnyo kuba buli muntu almost ayagala nnyo omwana zuyina linnas hubbu shahawat minanisa walbanina omuntu ayagala nnyo okuba nti akugamba at least abayano anoonya omwana naye munnange omwana gw'osaba oba gw'owankira saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amukufuulira omwana omulongoofu it is more kwegamba embeera abaana wano almost they have been labeled nti omwana abaana b'ebulaaya netutuuka n'okubatwala e Kampala nga batusuubiramu nti ha bazze abaana bawa b'ebulaaya saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atulongoseza abaana baffe naye tukole tutya abooluganda ezimu agamu ku makubo ge tuyinza okukwata omuntu okufuna omwana omulongoofu ekisookera ddala omwana okubeera omulongoofu ensibuko y'omwana omulongoofu ensibuko y'ekintu kyonna ekirungi ekikolo kino kibeera kinywevu we muntu okubeera nti biiznillahi tabaraka wa ta'ala allah akusaasira n'akulungamya n'okwata amakubo agamanywevu oba amakubo aganyweza omuntu kwekyo kyayagala okukola abooluganda tewali kigenda kulongoosa abaana baffe tewali kigenda kubeera ki tubeera n'abaana abalongoofu abatya allah subhanahu wataala kisukka kwekyo abaatukulembera okukola kyebaasooka okukola obukulu bw'omusingi gw'ekintu kyoyagala okukola allah yagamba nti alam tara kaifa dalaba llahu mathala kalimatan tayiba كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أنت طلب الله سبحانه وتعالى أكو بيجفانا ينقبل طلب الله سبحانه وتعالى أنت الله باكو بيجفانا إتشقام بيجرونج إتشنت بيجرونج كشجرة طيبة شبان قبل أبا متيوم رونج أصلها ثابت إن سبكو يا جو يا جو the root ebeera farm ebeera nywevu nalagisima mu ttaka amatabi omukyogo negukula neguwanvua amatabi negawulira mu bbanga bimaana ku matabi okwo kwe kuva ebibala walillahi tawfiq manya soko nywezo omusingi guno gweyagaliramu omwana omulongoofu abooluganda omuntu yenna omwana okubeera omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga alabe omuntu azaaliddwa omwana kyeyasookanga omumusabira yamugamba nti barakallahu lak allah akuteera omukisa mwekyo kyakuwadde akuteeramu omukisa walimawhubi lak agamba yamusabiranga edduwa amuteera omukisa washakaruta lwahiba ate obeere mu bantu abeebaza ekyengera manya nti omwana allah gwakuwadde first of all hiba is a blessing is a gift from allah subhanahu wataala saba allah yenyini yakuwadde ekirabo ekyo nga bwekirinti allah yamukuwadde musaba amukuteeramu omukisa ate weebaza ekyengera allah subhanahu wataala kyakuwadde ekireeta oluusi abaana baffe bano obutabafaako ye muntu okulowooza nti is normal is nakyo nina omwana khalas sooka otunuulire kwatalina okakase nti kino kyolina kyengera kyabbeeyi oba oliawo eyinza okubeera ensonga ekikuuma tali muntu abaana kintu kirungi nga kyabbeeyi akijajambya ye mwana be baana bano naddala omwana gwozaalidde kuno ku bulaaya aba muzibu nnyo wakkuza aba muzibu nnyo omwanyiza n'okwerekereza obwerekereza abazungu mbalaba ayinza kamala okusooka okukola aron between kariya ye n'omwana naffe wano ogena okulaba eriyo naffe abamu abadduga abatandisa okubepractisinga sabamungu abeere ngaatutaasa embeera efaana bwete naye abooluganda ekisooka kutya allah subhanahu wataala omukisa guno blessing and a blessing comes the fear of allah subhanahu wataala allah yagamba law anna ahla alqura aminu wattaqau la fatahna alayhim barakati min assamai wal ardu singa abantu bannanyini kyalo bannyini kuwangalira musimuno aminu bakkiriza allah subhanahu wataala wattaqau nebabeeranga bamutya lafatahna alayhim barakati min assamai wal ardu allah yali badde abaggulirawo emiryangokagamba emikisa okuva mu ggulu ne mu nsi owooluganda muli kyonna kyokola emikono omukisa allah okikwanguiza okikuteeramu omukisa the blessings zibawa allah subhanahu wataala si magezi go first of okubeera nakyo allah subhanahu wataala bwakuteera omukisa mu baana waliwo allah gwawa abaana nga bangi naye abantu maga nti alinga ataazaala waliwo azaala omu mumanyi omuyaga nti allah n'amuwa abazzukulu nga bwotuuka mu lujjalwe oyinza n'okwerabira nti ono yazaala omwana o so nga ate eri azaala abangi bona ne bafaafaaganirwa faiyabu billah naye omuntu albarak allah okuteera omukisa mu kyolina okukola kwe kuba nti nno otya allah subhana attaqwa wal imaan omuntu okutya allah subhanahu wataala ne imaani nga allah aya gyetulabye nti singa abantu banyini kyalo oba abantu bannanyini mu nsi muno aminu bakkiriza allah subhanahu wataala wattaqau ne bamutya allah yali badde lafatahna alayhim barakati min assamai wal ardu yali badde abagulirawo emikisa ekisumuzo kyemikisa ala sabiri mithal kiri mu mikono gya allah subhanahu wataala agigulirawo omuddu gwabayagaliza n'amuwa ekintu ate nakimuteramu omukisa naye kiyimiridde ku mpagi bbiri omuntu kubanga otya allah subhanahu wataala ate nga oli mukkiriza nga allah bwe yagamba mugundi man amila saliha n'okola emirimu emirungi kubanga omuntu wakola emirungi allah yagamba man amila saliha omuntu akola obulungi min dhakari au unfa kabe musajja oba mukyala wahuwa mumin nga naye mukkiriza kikuzayira ku aya gyetulabye waggulu agamba nti nno falanuhiyannahu hayatan tayiba tujja kumuwa abeere nga awangalira mu bulamu obulungi wananajziyannahu ajirahum bi ahsan ma kanu yamalun walanajziyannahum abo abakola obulungi min dhakari au unfa mubaami oba bakyala naye nga ki wahuwa mumin omuntu oyo nga mukkiriza allah gaa tujja kumuwa abeere nga awangalira mu bulamu obulungi teri bulamu bulungi nga allah subhanahu wataala akuwadde abaana ku nsi kuno ngaobalabako tosobola kuba na mirembe ngaabaana boyina si balongoofu gye bakomugenda nga bakula okufuna emirembe ngabana banulabanga nabo bakuulira bakumanyi they recognize you n'abantu babegomba munango bokoze ekigambo kinene nyekyo Allah wakuwadde ekigambo kinenyo nalabubanga okoze effort Allah n'omusaba n'akikulungamiza n'akikuwa munnange kigambo ekibeere kirungi Allah subhanahu wataala okubanga akuwadde omwana omulongofu naye Allah agamba nti abakola obulungi nga bakkiriza tujja kubawa we cause them balizinge kugamba obulamu obulungi obwesimisa ku nsi kuno ate tujja kubasasula agamba nti ajiran bi ahsan ma kanu yamalun tujja kubawa empeera ennungi egwana ebyo ebirungi byebadde bakola Allah subhanahu wataala ajja kusasula mu mwana ono ekigero obulungi bw'otaddemu omwana ono saba Allah subhanahu wataala akituwe let your children follow your footsteps abaana abo banogezaako okulaba nti tya Allah subhanahu wataala let them see you nga bakulaba opracticinga obusiraamu empisa ennungi bakugoberere nga Allah bagamba nti no walladhina amanu kimazima abo abakkiriza baleke bagoberere mu imaani imaani emirimu egireeta imaani mu kifuba ky'omuntu nga tugimanyi nga okagamba ogimanyi essala ezzaka okwogera obulungi okuyisa obulungi kino nakiri ebintu ebyo okuba nti omuntu abyekuumye abaana bo ne bagoberera Allah subhanahu wataala agamba nti no walladhina amanu mazima ddala abo abakkiriza watabatuhum dhurriyatuhum biimaanin nti Allah subhanahu wataala ababakkiriza abaana baabwe ne babagoberera mu bukkiriza Allah agamba nti no alhaqna bihim dhurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay wa kullu muri'in bima kasaba rahin nti Allah subhanahu wataala abaana baabwe ne babagoberera they follow their footsteps omwana wo osaala n'akulabirako naye naayiga okusaala olina ebirimu gy'okola emirungi egy'obusiraamu n'akulabirako naye n'agiiga olina ebintu byeweziiza ogambe kino sijja kukikola n'akulabirako naye n'akikola mwana omukyala n'oyambala bulungi omwana wo n'akulabirako n'ebirala ebifaananabo ebityo n'agoberera Allah subhanahu wataala agamba ti no ate agenda kubasisinkanya ku nnaku y'ekiyama alhaqna bihim Allah will make you kugamba company one another yawmul qiyama bali lewe nekuno ku nsi omwana omulongo yatadduka ate mu nyumba ya kitaawe oba mu nyumba ya maama we omwana owempisa tasobola kudduka mu nyumba ya maama we n'agenda atasula ku luguudo omwana omulongo abuluganda naye ate kirinawo ekisinga ku ekyo Allah agamba nti ajja kubasisinkanya ate nga omu kugamba mu ekyo Allah talina gwakendeeza mulimu mu mulimu gwe buli muntu ekyo kyakoleredde ekyo Allah subhanahu wataala wailma Allah kyajja okubeera nti amusasula omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba mu hadithi eri Bukhari yagamba nti ma min mauludin illa yuridu ala alfitra teri mwana azaalibwa okujjako azaalibwa kububumbwa fa abawaihu abazadde be yagamba nti no yuhawidanihi be bamufuula omuyahudi au yunasuranihi au yumajisanihi au yumajisani ne bamufuula omuntu asinza omunno nolwekyo omuzadde manya nti olina contribution nene nnyo gyoyinza okukolawo omwana ono okwonooneka kwe falyadhu billah nolwekyo kolawo omusingi omusingi gw'omwana bw'obeera nti ngawo mpaka waga nti gw'omufuula ekyo kyali azaalibwa nga ali kwegamba fit oba ali Allah subhanahu ali inclined kuba nti akola obulungi environment eno mwawangaalira ne society yemufuula okubeera nti ayonooneka falyadhu billah soba Allah abeere nga ttaasa abaana ffe n'okwononeka nga beeta emikono gyaffe nabbi Ibrahim alayhisalatu wassalaamu agamba nti no rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayra dhi dharui inda baitika almuharram rabbana liyuqimu ssalaa agamba nti allah wange nabbi Ibrahim agamba omusingi okuzimbirwa omwana tugambye nti guba munywevu nabbi Ibrahim aliko ekyokulabirako ayagala omwana waasaale yasooka nakisaba nagamba رب حبل من الصالحين يسبب معنا مرونغوف اشو كبير اغاما رب جعلني مقيم الصلاة الله مصوم بأون تيك ماتو على مدد الصلاة ومن ذرية نابانا بانك تاكم يكو ايشو اكتو معنا وي نمتارا وي نابتوالا مرسني مكة مكفو تاغامت tewali wa mchifunga tewali wa mtu aitao sany mosenyo na mainja tewali wa dechimera au chamgama inda bait kan haram njawali nyumba hiyo emizizo na yaga manje rabbana liqimus sala Allah wa imilizewe sala ask yourself as I ask myself what have you sacrificed for your child okubanti abera muslim as you sacrificed those who sacrificed abere nta ingira woni randa abere nta ingira mu america abere nta ingira omuleta abamu abaisa amuisa mu nsibiri satu akora amuigiza no noli yolala nebira la ebifanna webyo byo byo mani oba barakallahu fikum na ye what sacrifice have you made omwana wasobola okubanti asale swala Nabi Ibrahim owa mkwata amteka mlusenya awataita wadde omuntu awatamera awatali wadde ekimera oyo ye Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam buya kuma kwecho nagamantino faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim na wasalile dua tukafuni deyo abantu kugamba obatekemo obasigemo okwagala mitima jabwe bajiba baberenga baagala abana bange bana ekyafayo kiwangu ekya Nabi Ibrahim kiyakola kuba bwe yali alikawo omukyala we n'abaana ebaga lwaki otulese wano awatali wadde ekintu namugamba nti Allah yakulagidde namugamba nti yes naagamba nti genda Allah tusobola wa ilma Allah tasobola kutulekeza wano naye tusabire ku dduwa wallahu alam Nabi Ibrahim abasabire dduwa eyo elimu Qur'ani babaire nga bafunayo abantu bebanawangala nabo musacrifice egyo yakola nga ensibuko y'omusingi webeera nga nywevu mwana tto ebibala obirabako Allah agamba nti falamma balaga maahu saaya omwana ono bwatuukira atuuse emyaka egy'obukulu atambula omwana w'omukwatira ku mukono mutambule Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti qala ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fandhur madha tara Nabi Ibrahim yalota ngasara omwana naye yali yakola dda yetema nti kugamba ngaga nti mu bwangu nti Allah kugamba if you grant bless me with a son over a child I can sacrifice that child on your behalf Allah mugamba amuletere ekirooto ekyo kiri kyeyogera wa kiyetema akirabako Allah Nabi Ibrahim agenda ensonga nga alina gigama mwana we omugamba mwana wange mazima nze nkulaba mu kirooto nga while I'm sacrificing you nkusaddaaka olaba omwana omulongoofu amugamba nti amubuuza nti naye olaba otya what's your opinion undur maadha tara olaba otya omwana yamuddamu nti qala ya abati muddoboozi eddungi nti owange taata wange if'al ma tu'mar kole ekyo ekikulagiddwa satajidini ojja kunsanga insha allah allah subhanahu wataala nabagadde min assabirin omwana bw'anaabanga omusingi mulungi allah namukulugamiza bw'onaamulagira ebintu by'obusiraamu nti allah subhanahu wataala agambye akula omwana akuza amanyi allah omuyigiriza allah subhanahu wataala nti jyali bw'onaamulagira n'omugamba nti kino allah yakikulagidde ajja kituukiriza bw'onaaba bino by'omwa amateeka nga muga nti gano amateeka ga allah subhanahu wataala ajja gatuukiriza naye ebitende byogera ku Nabi Ibrahim n'abenyumba ye bingi neke tujyo kumyao okusembayo Allah ya mugama nti Allah ya gama tinu wadkuru fi kitabi Ismail innahu kana swadiqa wa'adi wa kana rasula nabiyya neke njagaramu wa kana ya'muru ahlahu biswala wa kana wazaka wa kana inda rabbihi marubiyya surat Maryam aya atanu mutanu wal ilma Allah neya gama nti Allah subhanahu wa ta'ala gama nti kana ya'muru ahlahu bisalah yalinga ate Ibrahim ate nabi Ismail ate nga ayagira abantu benyumba ye eswala nokuwa zaka yali muganzi yali mwagalwa wa Allah subhanahu wa ta'ala obebyo agoberedde kitaawe والذين آمنوا وأبو الله سبحانه وتعالى تبقى من تي والذين آمنوا أبو بكرزة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم أبانا باغوي نبابا قبيرة they follow their footsteps بإيمان mubukiriza nabi Ibrahim agoberwa mutabani wa nabi Ibrahim nga nabi Ismaila sallallahu alayhi wa sallam agoberza kitawe mubukiriza Allah subhanahu wa ta'ala ayanukule duwai eri nolecho mwecho insibuko yo mwana okuba ekisokera dela attaqwa okukubati omuntu ati Allah subhanahu wa ta'ala omwana wono afunge your footsteps mukubera nti ati Allah subhanahu wa ta'ala nsonge eyetaga okujiza obujja in each and everybody is mind paka rutnach tegera bwaba awo waliwaya agayali lidde nsonge eyo abere nti azukka kwata amakubo agakuzza nga bagye bakwata obere ng'ofuna omwana omulongoofu abooluganda nga tugambye sometimes it needs a sacrifice ask yourself what have you sacrificed nga bwe wasacrificinga obere okusobola omutuusaawo you need to sacrifice bwoma oluvannyuma lwomuntu ng'atidde Allah subhanahu wa ta'ala ebimu ku bikolebwa okuba nti nno omusingi gw'omwana omulongoofu kwegoberera sunna zombaka sallallahu alayhi wasallam esookera ddala abooluganda mukyo twagambe kutya Allah subhanahu wa ta'ala mpozi nga tuva ku ekyo kya Allah subhanahu wa ta'ala longoosa enfuna gy'ofunamu maama w'omwana w'abaana maama mwogenda okuzaala abaana naawe taata gw'ogenda okuzaalamu abaana bw'ona abazaala musajja nga si musiraamu munnange ojja kuba okubya emmisi abooluganda mutya Allah subhanahu wa ta'ala longoosa wano ku ntandikwa leka kulinda bw'onaakula ebiseera ebisinga omusiraamu ye n'omutoozanda oku musiraamu bw'atuuka ekiseera amanya okutuuka ekiseera neyekubamu n'agamba kanzire ku ddiini bameka abasajja b'olabye atuuka ekiseera alabya mbeera tekyamugwana gy'alimu oluusi n'afunayo oba omukyalo omulala oba ayagala agobe ono omukyala gwe yasobola okuba nti nne tiyaliimu ddiini n'akatono ate neyeegomba tinaye ataazanti ale awaseeyo ku mukyala kabe kasinge nga nabala abaana alabika nti ye abo nabata azaaleyo abalala banyinaffe bangi nnyo alaga ajjalira okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu buto agenda okukyusa mu bukulu sometimes nga kiri too late omwana amaze okukwata ekkuba eddala abooluganda kikulu nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kituwe okuba nti at least abaana bo balina kye bakukoppako kye bakuyigako kye bagoberera ekyo ng'okiggyeko ekyo ng'okitadde ku mabbali ekyo kijja kugasa kuno ku nsi ne ku nkomerero lwaki omubaka sosoma yatuwa garanti n'agamba nti ebigasa omuntu ng'afudde mubyeyogera yagama waladu msualah umana umlongo norecho echo fayo nyo olwane wana wetuli mumbele eno mumanyinti abantu wakubele okumpi beberaba next of kin kenyo Allah subhanahu wa ta'ala wegendele chitoba Allah subhanahu wa ta'ala faliyabu billah abana wana ugendo kuwa munsi nga abana wana wani muddini beba gendo kutekinga decisions on your behalf bainza nukusara uwala bakuzika mzika jiji bakuzikam bainza nukusara uwala baganti fetugena muzika mbosiramu awachara abana batu kikisira na baganti fetumuzika watata wafi yale afumbele tata wafi nga chechufu basi wakuzika mwadinti ya netata dinti tata jiali asuma wabaje tumanyiye eno norecho kia Allah subhanahu wa ta'ala before it's too late chiba chirungi nyo mkubiliza omugubuka na delango wagena mufili wakwasa tunuri yo mchala wagena kwasa mchala tunuri yo msaja wagena kwasa dunia tukumalamu no gama antivyo nabi yedimu la sirifa anagana uja kutuka mbisela mbukuleyo atota nukua kujisa echo mga pikimaze mbufunze insha Allah tuye nzo kuchu samu kundo gundi ya fe edako protecting our children netuchigendamu deep nezimu asbabu oba gundi zetu nzo kuata zimu kuwa manyi ziba tugamba na ye chija kuwa kuwa kama bange avateka program tuina program jituina au tuinzo kuchusa netukoreyo obane tujire teno after uruwecho protecting our children probably enza kubera na yo nga obaya nga yeta agisa okubanti tujigendamu netujua gundi yayo na ye omsingi butuogera kwa lwaliro korebyo amakuru agaitwa amu tugambe longosa embere yo twaso mchalo muslimu atali muslimu obana wala muslimu ninga atemwono nefu ne mufumbi lwa mbere fana kwiti mubanga muli nenso bije mwakola obalo chiri komo omusajja batandikira mu bwenzi illa marhum rabbi aburuganda kati akerongosa nga Allah bagama illa man taba okujaka bakola tauba wa amana nilakiza Allah subhanahu wa ta'ala wa amila amala nsualiha atini bagubele zaka mwenonji leka kukula nabugayabu leka kubwa 50-50 chiteke mwamu gaya buwa mbutufe bintu yaso ba ulubele belye kati na kuchusa bukuba kuchusa let it be a real change italia lip service tukulebe na wamangu sabah Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum atulungana aburuganda ezimu kuduwa umudu za saba batina bakufuna mwana ombaka sallallahu alayhi wa sallam ya gama nti omundu guni jesoke lako omundu nga omsajja ogenda elimu charawo omsajja ogenda elimu charawo before you do anything before anything happens oksabe dua ombaka sallallahu alayhi wa sallam ya gamba wa hadithi baku Ibn Abbas radiyallahu anhu kala nabiyy sallallahu alayhi wa sallam law anna ahadukum idha arada an yaatia ahlahu kala bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana edweyo iliyaba mtu bajimani wabajiri bebi mtu bajabuli aboruganda omusajja nga agenda eri mchala we echo mwena mumbera jemtege dogrunj omusajja jagenda eri mchala we omusajja Allah mbaka suna ganti asome duwa duwa tija asoma katalama kurga hadida ganti singo mkumwe bwabaya gade okugenda eri abantu be nagama ti bismillahi allahumma nti Allah wange jannibna shaytana Allah msobere ngo onesa mba sitani wabatu wesambi shaytani wajannibi shaytana ate obere nga oyisa maraza tona echichoba otugeredde mbaka susa nagama tino fa innahu in yuqadda Allah subhanahu wa ta'ala singa achigera murutamro rotambudde bainahuma wakati wabwe waladun fi dhalika Allah nabagerira mukutambula oko kugwagenze bagantu omusajja agende abantu be Allah namuamo omwana la yadurruhu shaytan abadan mbaka gansino sitani tegenda kumuzanyira ko omwana oyo abadan menembera nako ediwe ejikwate sino rock science omusajja obere naye edweyo ya mugoba wa kiduka pasenja ne wabata jisomye wallahu alam teina mtawana ombaka ya gama nti singo mwagende eri abantu be abantu babera ba musajja tebabera ba mukyala kyala abera n'omuntu watya omu amakulu nti kikulaga ky'omwami edwa ya jisoma nga bamanya bamu wakigamba ne wali abamu abagamba nti kale omukyala naye afuna benefiti ajisome naye nga etteeka liri ku musajja omukyala bwagisoma omusajja aba takumalidde so nga ate omusajja bwagisoma aba amalidde omukyala wal ilmu ma allah nolwekyo ensonga ndowooza tugitegedde ekyokubiri omwana ono ng'azaaliddwa omubaka sallallahu alayhi wa sallama bwe yabanga agenda okuva ebyo byonna kati omuzadde allah otya allah subhanahu wataala omwana ekimu kubiri omwana omulongofu kwe kumutambuliza mu sunna omwana nga bamuzadde nammwe abagenda okuyozayoza munammwe nga bamuzadde ibuni abbas agamba nti nno kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yabagamba nti nno yuaidhu lihasana yagamba aa yuawidhu ombaka sosoma yali agamba alhasana walhusain yaqul yalinganga egamba yego asaba allah subhanahu wataala awonye hasan ne husain baidhawo abaana tebaali balongo baali omuyali baali jasi baluganda naye nga sibaali balongo ayagamba nti nno uidhukuma baali babiri nagamba uidhukuma niwoba kyokozesa nekinamutawaana edwa ejja kutuuka oba uidhuka bw'oba ng'okimanyi bw'aba musajja uidhuki bw'aba muwala uidhukum nga bangi uidhukuma nga babiri uidhuka nga mulenzi uidhuki nga muwala uidhukum singa obakwata nga basukka mu babiri oba nga obutegede bwotyo agamba nti bikalimati llahi taama n'ekigambo kya allah subhanahu wataala ekyo kijivu min kulli shaitaani wahamma ne sitaani eyo eyakolimirwa wa min kulli aini lamma n'eriisa ebbi eryensaalwa bwe libalize omwana ono tumuzadde twasabye eddiwa wali mu ntandikwa olumuzaala bwotibe pa tandika okumuprotectinga n'eddiwa eyo nti oibuk oba oibuki oibuku mukisinzira musajja mukyala oyinza obagatta omubaka yagatta babiri bazikuli bombi n'abasabira eddiwa eyo n'agamba nti nsaba allah subhanahu wataala kulw'ekigambo kye kijjuvu abeere nti abawonya oba abakingirize abaprotectinge from shaitan beere nti obuli obuva mu sitaani n'eriisa ebbi eryensaawa obeera omaze eyo eddiwa esomebwa waliwo n'endala ninjagadde kujjayoeyo emu omubaka sallallahu alaihi wasallam gyeyatuyigiriza okagamba both mu bigambo and okagamba practically n'okuba nti ekipracticinga nga kikola ku bazukulu be ensonga endala abooluganda eyo olumwana olumuzaala bwoti eddiwa etandikirawo kati mwabagenza okugamba omusabira muli omukisa yeringa baraka llahu lak allah kutera omukisa filimahubilaka kugamba kino allah kyakuwadde ezeddwa out congratulate muno azaaliddwa omwana musalire aqiqa ngaawezeza nako musanvu omwana musalike enviiri, omwana mutume erinnya eddungi, omwana na baby tugamba okumusabira edduwa. Mpozzi kyetwagala just to clarify ekisenyo oluusi tutawaanya omulenzi asalirwa okay, omulenzi asalirwa embuzi bbiri, omuwala asalirwa embuzi emu. Ekisinga okutawaanya ennyo abooluganda ye kwe kulowooza nti okwaziinira omwana mu matu n'azaaliddwa nti sunna, si sunna ya mbaka sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ekyogerako si ntuufu nnafu, tewa bujulizi muki kwekyo ayagala okuba nti yeetaaga okuba nti akinoonyere omuntu ayagala mo clarification ku nsonga eyo n'abadde nkusaba ekikwatagana nti omwana yazino tayazinirwa, wadde waliwo abamanyi abakyogera nti tayazinirwa, naye gendako olabe okulaga nti ekyo kukusaidia seeka waliwo seeka omwenzagano nga nze nakye nkimanyiko. Genda osome ekitabo ekitabo Ibn Qayyim al Jawzi ekiyitibwa al Wadu fi l Ahkamu al Maulud, waliwo ekirala ekya Adabi Nika ekya Abu Ishaq al Huwaini ekitabo ekya Muhammad al Jibai ekiyitibwa al Aflaq Akibaduna n'ebitabo ebirala bingi nnyo. Waliwo ekitabo ekya Isma Ahkamu al Maulud fi fiqhi al Islam ekya Asma binti Muhammadi ndowooza, naye nga ekitabo ekyo omukyala yakiwandika akyaliyo. Ebitabo ebyo bijja kukulaga Nasruddin al Albani, Sheikh Nasruddin al Albani bwe yali akola sharehi ku kitabo hadithi yagireeta n'agamba nti ntuufu mu kusooka, naye we yafiira yali amaze okuwibidoinga ekigambo kyeyogera ye kennyini mu bigambo bye bwe yagamba nti I don't have any other alternative okujjako to withdraw ekyo kyenayogera ku hadithi eyo kuba mukusooka nali ndowooza nti hadithi ntuufu. Bwe yaliita n'abakufa ekigambo ekyo yakyogera ekya era ebigambo bikumi yayogera yagamba hadha bayanu linnas kana naqul min qabl, agamba nti nno bishariyatu al adhan fi al-udun al-mawlud ma'a al-ilm bi'anna al-hadithu alladhi ngagamati ala sunna ngagamati eyogera hadith eyo eri mu Tirmidhi ne Sunan Abu Dawuda, yali alowooza nti hadith eri just da'if, naye yagenda okukisanga ngeri da'ifun jidda, amakulu tezimbirwako nsonga eyo kuba nti tujikolerako nga Sheikh Suleiman yagamba nti muhadha yagamba nti hadith urada fi adhan fi udhun almawlud la yuthbit era sinywevu wala yasihu fi babu shay'i, agamba nti no tekiri it's not sikituufu kuba nti twazinira omwana. Nolwekyo abooluganda tukuze tukiraba kyetumanyi Ibn Abbas bwemu waliwo yagambaga nti mulibeera mutya mulembe fitina bwe omuntu agenda kubeera nga ekintu abantu bakiwangalirako simana alkaul kuba si hadithi, yagamba nti ng'akyawukanyeko balowooza yayawukanye ku sunna, naye ng'ekituufu kiri nti kwazina omwana si sunna. Nolwekyo kireke saba edduwa eri gyenkugambye straight awo omwana olumuzaala mutandika omusabira edduwa, n'edduwa endala naye ezimu ku ezo paka bw'okola ki mutume erinye dungi musale kenviri bomalo musala kenviri ziteke zigiraje na nyemu onzo ziteka kuminza ni mizani unajijawa urusu onzo kwa tujina ziteke mchilatu cho ozisadake ozigiraje na nyemu echigero echenkana nkana weight heyo okusinza kubuzito bogwe boboli wantu ogwana pound chikumi dola chikumi manyanti zobo wayo boboli zitowa chinene wa sadaka okusinza kubuzito zitowa okusinza kumwego kwa Allah wa alamu deni oruvanyuma oberenti omwa anono omwa angaliza mumbera nga putugambie mnyumba nga elimu of Islam akubwa nga Allah how that is singo mwana Allah angageze na veranti akuzi alimiaka ejobukuru tuja kuongeleza ako protecting our children tulavene ili la kuzamba echo nenga tuwaka de okugama ensibuko one kusokila dara ye mtu kubandyo cha Allah subhanahu wa ta'ala two umwana una veranti let your child agoberera aberenti agoberera gwe yensubuko yokubanti umwana omnyevu three ye sacrifice at least do something kolawo cholaba okwata amakubo aga abalongofu ge bakwata osobole okufuna omwana omulongofu omwana ajja okuba nti akweyagaza ne atenga omufunamu empeera kuno ku nsi ne maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekirala yitiriza nnyo okusaba edduwa vira ddala ku muntu gy'asoma ey'omu kisenge omwana bano bakwatanga ku mukono ne mutwe okubasabiranga edduwa basobole okuba nti osobole okubakingirira shayatin erwaleero ezibaga mu Buganda nzaga nti ezikudde ejjembe buli wamu almost walaba nafu abali e Bulaaya uli abeera onaga nti no gundi andoga oba gundi aloga gundi neweewunya saba Allah subhanahu nasalullaha alafiya neweewunya ebyo ebintu wateba nti ate abali e Bulaaya babiize ddi la haula wala quwata illa billah naye okusaba edduwa n'okwekingiriza gwe kennyini embeera efaanana bw'etyo abooluganda omwana ono make sacrifice faanana ng'abaatusooka abalongoofu bw'oba osobola okukola aqiqa leka kugirinda eyoona eyasooka kugamba mumanya osirinda naddala ey'omwana second born mbwemale etukagane ne birthday eyoono mugikola ku birthday ne muyita abantu nga tebajja kusaala bali mbidongo kukuba mu ngalo na kuleekaana awe muyita lwaki mbwe abaana kugamba no let's make it a fun omwana wo leka kumuyisa mu makulu the baby shower nakula aba mugano basala kenviiri mpaka susuna mayagaa omwana musale kenviiri woganze simusala kabe mulenzi kabe muwala baby shower simanyi baby bayinage gibabiyitamu singa badde maybe wali badde anyanukula yali badde ambulira naye please tugenze tubikopa ne Uganda byatuuse olwo nagenda ku aqiqa y'omwana n'akuŋŋaanya obwana bwe baba bazze nga baana ba basiraamu tekina mutawaana kubanga abaana bwe bajjako ne bazadde baabwe ne bajja bano bambadde ennyamba kitegeka bano bali batya kwegamba environment eyo munnange order doesn't come from this order bweba sunna kimanyi nti sunna aqiqa gifuule ibada giyiteko abantu nga ddala bazze kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga kyebakola ddala bakimanyi bakitegeera oba bakyagala omwana bw'otandika okumusaleko enviiri bw'otandika okumusala enviiri leka kumusala bimemeya kiri haramu eyo nansibuko omwana ono bwe omuwala leka kumusiba nviiri ez'omanyi eziri haramu kubanga zezikwanguyira zino zebayungako obuyunzi oyagala mwana muwala kuba mulongoofu mutambulize makubo nga mulongoofu leka kumwambaza ngoye zaki zikagamba zitafaanana ate bantu balongoofu Lekha kumusiba msono kwa mbili. Mbili yezu Allah subhanahu wa ta'ala. Mbaka ya gamati. Allah ya kori mira. Azisala. Negoba zisala. Sorry. Aziyunga. Negoba ziyunga. Na mbili zi. Zina mbili zine nyunga. Tukwa tuliku mbili nyunga. Gwumwana umutadeke chikori mu. Na wiki nyini nyini. Choka osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minaswalihin. Allah msababu ya nengu mpa. Umana mulongo. Umbaka sallallahu alayhi wa sallam. Tujukira edwa yomusaji yugu ya gama tino. Yamudu yadehi ila sama. Agamba ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Akute mikono. Mikono je. Awanisha mikono je. Ajole kaze ila Allah subhanahu wa ta'ala. Amusabani Allah wangi. Allah wangi. Allah wangi. Amakuru. Mpa. Nyanukula. Ni umbaka sallallahu alayhi wa sallam. Wibintu ya gamba. Wa matuamuhu haram. Ingweza yamba de haram wakudwa fila haram ajimuki de ku haram na gamba au kama kala sallallahu alayhi wa sallam kala yifa yustajabu lah buti Allah wana mwanu kuroyo mutafanna wati umwana wa muteke ni yamu mbeira muanga lizenga buasabe duwa Allah janu kura bi idhina tumara kutana tomu kuli zako msungu tomu teka mnyumba ngini msungu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jamwe bintu byomanyi nti binobuleta sitani mu nyumba obyerekereze billahi subhanahu wa ta'ala Allah jakuwa mumpira ogumikirize Allah jakuwa mumpira omwana ona subulukula nga ali mu mpaya mete nungi okiza nyo musaba nga Allah buyagama alladhina yaquluna rabbana Allah waganti rabbana hablana min azwajina Allah kusabe ngotuwa wa dhurriyatina from our spouses ne our siblings qurrata ayun babere the tranquility of our eyes the cool of our eyes babere bikakanya ya masogafi habla min azwaji udhuriyata qurra'in waja'alna limuttaqina imama utufuli mabakulimize mubakiriza make us among the kugamba tubende in the leading pack let's be at the front line mochi moranx za bakiriza osabe dua Allah ku afuri abana banachikakanya cha masoko neyate at the same time omusaba akwe iman oberenga oli mu kwagamba oli mu the leading pack mu basalamu abalungi eyo yembera yensibuko yomwana yentandikwa yokufuna omwana omulongofu ensibuko ebanywevu nakula ngakuli demu environment enunji orunata mkoku banti asomesebwa asana kukusomesebwa Quran na ya benti at least ajiwulirizamu kwa gamba ajikuli demu environment alewe tata sala Quran nga wabajiteka ko agendo kutuke miyake vili nga asomra kudifreshati nga ntieno radio eno Quran chiba cha chironji nyobo kuzimakula umwana ono kula nga tauli la music manyombayo kubanga music aleta obunafu semmutima gwe mumutima gwe omuddo agumeza nga bwana omuddo bwe gufukirwa enkuba bwe fukirira ekimera n'ekimera no obunafu si bwe bumera mchwa kyo omuntu auli la music katugumana wo lacho mkuza mumbele fana wetu yeba kila kubidongo waboko ze chibi nyo kachembele wetu jimujia mujirongo se akurenga tamanyi muziki akurenga tamanyi buwono wanifu mumbele fana wetu biizi nilai tabaraka wa ta'ala buona kisaba Allah jati wama yatakila yajaallahu makhuraj mumbele mjimala wa ekanudda amaso wetu Allah ya ganti enate Allah subhanahu wa ta'ala amtera wabufu okagamba ekubo elimu jambu zibunu kuharimu wa yaluzukuhu minu harifu la yahtasib na abiranga mkabila mkubo evi ya wajitamani buona kule evi yungu tide Allah subhanahu wa ta'ala baja kubo za chokoze umana ukufanna buwati garisola kishitegira Allah subhanahu wa ta'ala ya yamukua insongazizili Allah subhanahu wa ta'ala ya ramkuma niko yekala abira mulongofu nengi mbele jakulida muyona kewalisa inemwe laga mtu mnyumba wano orusi ni mama tasara oba okola ennyo n'otuuka n'okwerabira abaana nabagambye nti njja kuleetayo tujja kuleetayo something special how to protect our children in the west inshaallah yeyokuba topic eddako bwebana bakama bange bansikiriza eitha nyizo eno gyetwagambye nti the benefit of iman tuyinza okujongerayo mumaaso tuyinza ogifuwadinga kaakati ensonga ndowooza eyo so allah subhanahu wataala n'ebigambo ebyo nga bwetugambye kinaava gye muli waliwo ogundi gyetubadde tunogamba benefit of iman tuyinza ogijjawo netugiteeka ku gundi zaffe shado ezinaddako biidhinillahi tabaraka wataala abantu bayinza okugamba nti ffe gyetwagala oba bayinza okugamba nti tugikyuse tuteekewo eno tugambe nti protecting our children in the west insha allah naye nga nsonga nkulu gyeteekeddwa okuddiŋŋana n'okusaba allah subhanahu wataala atutaase atunyweze atukuumire abaana baffe mu environment yano gyetulimu okuba ntitukiddi nga tukyejjukiza kubanga omuntu okuzaala omwana jjukira nti oyagala toyagala omukozeza bulungi omukozeza bubi mubimu allah bajja okubuuzaako yagamba nti kullukum rai mwenna buli omu mulunzi wa kullu rai mas'ul an raiyatihi buli omu ajja kubuuzibwa ekyo allah subhanahu wataala kyeyamukwasa okuba nti ekyo kyeyamukwasa kullukum rai wakullukum mas'ul ate allah subhanahu wataala ajja kubeera nti ababuuza ebyo byeyabakwasa okuba nti mulunda ekyo bwebanga ensonga bwete bweri oyagala toyagala allah ajja kukubuuza kwekyo omwana ono omukuzizza otya waba gwamukwata abamu ffe tubakutte netubajja gye twabajja netubaleeta kuno saba nnyo allah subhanahu wataala amukufuulira omulongoofu neerwana nnyo omwana ono abeere omulongoofu n'ebigambo ebyo insha allah sebo akazindalo nkakuddiza
barakallahu feek sheek tweyanziza nnyo sebo omusomo gwaffe obwekitiibwa insha allah ngenda kusaba abayizi alina ekibuuzo abe nga anyiga 5-star okubuuza sheekh ekibuuzo okusinziira ku byatusomeseza insha allah alina ekibuuzo nyiga 5-star obuuze sheekh ekibuuzo insha allah
mpozi ali haji kagoro
haji sebo
eduwa ezo zetusomye ezitali mu qurani mugende mu fortress of just to remind those who muneza ga nti yetuzijja luddawa fortress of a muslim
fortress
of a muslim kano olugo lw'omusiraamu hisnu lmuslimu akatabo ako eduwayo mweziri noba tokalina akatabo ako kwekali ku intaneti nogamba fortress of a muslim kati ku internet eduwa ezo ndowooza ziringa mu oba mu 50 oba naye nga mweziri eduwa yao esomebwa mweziri ziriko headings yes
ehe nga bwetukyalinda kubayizi okuba nti babuuza ebibuuzo insha allah nze mpozi ekyange kyembadde njagala okubuuza batinisa oyongere okumpaako ekitangaala ku dduwa eno gye tulina okusoma nga tugenda okugenda eri bannaffe
tugenda kutambula
nga tugenda okutambula olugendo edduwa eyiza okufaanaganako nga omanye edda twalina nga nge bagamba nti okunuulirira okusaala nga bamala okukima eswala then omuntu nanuwirira okuyingira mu swala naye netuba nti ati twafuna understanding endala nti okubeera nenniya ey'okusaala biva eno ngaofuna wuzu kugamba enniya etandikira eno nti wuzu enzukuse ngenda kufuna wuzu kusaala swala tesoboyi that is kyebaite enniya nedueno chizo kufana kana kovu HTO kuburu usi uizo kwesa nganga ate kujise konga toteke dengo wado ina you know choyangu wa okufuna kati na yoso uro jire teno prior nga tunaku kutuka kumpinyo
wa ilma Allah na yedueyo omukiza tamala gakola bukozi bintu bwati just
yes
omuntu wa omukiza baba agenda kwate kubeyo aba conscious sibaguli
yes
yukira nti Allah subhanahu wa ta'ala amakubo gali abiri elimu yali gana elimu lichi elimu li halal elimu li haram sibaguli That means that there is some sense of consciousness. Alert, attention, kumuntwe chibichaba gendo kora. Mubimu kumuntubi mkislamu diaba ye gendereza. Paka ruena fuka normal practice. Bobango ojisomye, mwana tuwefuka part of you. Ogama nti, nteke dua okusome duweyo, nga sinaba kukora chino. Wallahu alam. Niyete bao si gantu kanji some kumacha manaba ntambu dole gulo nja kubana jisome edda ngede watuwaza anti kanso edda tuwano ilanga chiro buge roke la kumacha anga wano ili de uwe chum sike chewe wala kucholese bilala singa kuburu nji omuntu abelenti asia manjiza ajisome mchisera watandikira okubanti atambula olugendo olo wetugambye olutambulwa Allahu alam
naam sir alhamdulillah abayizi si waliwo abuuza kibuuzo bade nuuza bacyanyumirwa omusomo naye kirabika bamatidde noza shehe tuweddua tubenga tufundikira omusomo guno inshaallah
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wa ashabihi sallim subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زين الشيخ
أيسر